waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kusoo dhawaada mar kale qayb ka mid ah barnaamijyadeennii Australia Explained oo maanta aanu kaga hadlayno mowduuc muhiima oo ah kraali noqoshada ama ogolaanshaha in qofku uu markaasi qof kale la seexdo ama waxa loo yaqaano consent. Fahamka kraali noqoshada galmoodku ma aha inuu noqdo mid dhib badan, waa xirfad qofku baran karo sida isgaarsiinta ama sida qofku dadka kale ula xiriiro oo kale. Qof kastana waa uu baran karaa. Intaan si furan u wada hadalno ayaan abuuri karnaa isfaham caafimaad qaba iyo xiriir ixtiraam ku dhisan. Waxaanu uga digaynaa dadka in maqaalkan ay ku jiraan falgaboodyo ay dhici karto in dadka qaarkood ay dhibaan. Tan koowaad, maxay tahay sababta kraali noqonshaha ama consentigu ama waxa consentiga loo yaqaano uu muhiimka u yahay? Aan ku bilowno tirakoobyo. In ka badan 36,000 oo dhibanayaal lagula kacay falgaboodyo ayaa la diiwaan geliyey sanadkii 2023. Dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 10 ilaa 17 sano ayaa 41% ahaa dadka dhibanayaasha ee falgaboodyadaasi lagula kacay. Wiilasha dhalinyarada oo da'doodu u dhaxayso 15 iyo 19 ayaa iyaguna ugu badnaa kuwa geystay dhibaatooyinkaasi. Tirakoobkan ayaa ka turjumaya sheekooyinka runta ah ee aan la sheegin ama la warin ee arrimaha dhalinyarada. Inkastoo tirakoobku yahay mid laga naxo, waxay sidoo kale na xasuusinayaan inay jiraan fursado aan wax ku hagaajin karno, waxaana awood u leenahay inaannu wax ka beddelno arrimahaasi. 2021 Chanel Contos oo fariin ku qortay barteeda Instagramka ayaa dadka halkaasi ku jira waxa ay weydiisay in dadku ay la wadaagaan xadgudubyo galmo ama falgaboodyo ay la kulmeen intii iskuulka ay dhiganayeen. Si lama filaana ayaa su'aasheedii ama fariintii Instagramka ay dhigtay waxay u noqotay mid aad u faaftay. 400 qof ayaana la wadaagay dhaqamo ay u arkayeen inay ahaayeen xadgudubyo galmood oo ay soo mareen ama iyaga lagula kacay. Falgaboodyada ay dadkaasi ka hadleenna ma aha kuwa ay cid hore ula wadaageen ama dacwo ka geeyeen booliska. Dhammaan dhibaatooyinkaasna waxaa sameeyey qof uu dhibanuhu yaqaanay.
We started talking about cases of sexual assault where boys we knew had sexually assaulted girls we knew. And in that process we all
waxaanu bilownay inaanu ka hadalno cases falgaboodyo ama xadgudubyo galmo oo wiilashu ogaayeen inay ku xadgudbeen gabdho ay yaqaaneen. Waxaan dhammaanteen isla wadaagnay falgaboodyadaasi. Waxaan xataa ogaaday in wiil aniga igu xadgudbay uu sidoo kale ku xadgudbay gabar aan saaxiib ahayn sannad kadib. Miss Contos ayaa hadda adduunka oo dhan caan waxa ay uga noqotay ololaha ay si buuxda dhalinyarada iskuulada ugu barayso ogolaanshaha ama waxa consentiga loo yaqaano, oo ah in qofku uu raalli ka yahay galmoodka. 2023 waxaa lagu abaalmariyey oo ay noqotay haweenta dhalinyarada yaryar ee sanadka, iyo aasaasaha dhaqdhaqaaq loo bixiyey Teach as Consent ama nabar kraali noqonshada. Sheekadeeda ayaana xasuusinaysa in isbeddelku uu ka bilowdo wada hadal iyo in arrimahaas si furan looga wada hadlo. Waxaana dhammaanteen ka wada shaqayn karnaa mustaqbal ammaan ah. Halkana waxa ay kaga hadlaysaa muhiimadda ay leedahay inay jiraan goobo furan oo la aamini karo oo dhalinyaradu noloshooda uga wada hadli karaan.
From my experience and from a lot of people I speak to, it feels very validating for people to be able to get that sort of thing off their chest and relieve that.
Aniga wixii igu soo dhacay iyo dad kale oo aan la hadlay waa arrin fiican in qofku ka hadlo, inuu ceebtaas qalbigiisa ka saaro oo uu ka hadlo oo dad la wadaago. Laakiin inkastoo dadka intooda badan ay isku raacsan yihiin in aqbalaadu ama ogolaanshuhu yahay mid muhiim ah in laga wada hadlo, qaar badan ayaan iyagu aqoon meesha laga bilaabo. Haddaba maxaad ka taqaanaa ogolaanshahaas galmood ama waxa consentiga loo yaqaano? Desiree Bensley waxay aad uga shaqaysay dadaallo kor loogu qaadayo sinaanta ragga iyo haweenka iyo ka hortagga falgaboodyada iyadoo ka tirsan ama la shaqaynaysa hay-adda la yiraahdo Respect Victoria. Iyada ayaa sharaxaysa.
Sexual consent is an agreement between people to participate in a sexual act.
Ogolaansho galmood waa heshiis dhex maray laba qof inay fal galmooda sameeyaan. Ogolaanshaha wuxuu quseeyaa laba qof oo xiriir lahaa ama laba qof oo aan xiriir lahayn. Qofna xaq uma laha mana yeelan karo qof kale jirkiisa, ama ha noqdo qof uu markaas la kulmay ama qof uu yaqaanay ama qof uu xiriir la lahaa xataa haddii ay isqabeen. Miss Benley ayaa intaa ku dartay in ogolaanshuhu uusan sahlanayn oo uusan ahayn in qofku ha ama maya uu yiraahdo. Waxaa jira, ayay leedahay, shan qodob oo aasaasiya oo ay tahay dadku inay la socdaan ama ka warhayaan. Aanu kala qaadno qodobadaasi. Kow, ogolaanshuhu waa inuu yahay mid qofku si xorriyada uu iskiis u gaaray.
Both people in a situation need to be making that agreement.
Labada qofba waxaa looga baahan yahay inay heshiiskaas ku galeen si xor ah oo aan midkoodna cadaadis ama khasab lagu saarin. Labo, ogolaanshuhu waa inuu noqdo mid cad oo la isla og yahay. Taas macnaheedu waa in la hubiyo in la ogolaado isla seexashada, waa in markaasna wax kasta oo la samaynayo qofka kale uu raalli ka yahay inta ay hawshu socoto oo dhan. Ogolaanshuhu waa mid laga wada hadlo oo la isla ogolaado. Waa in si hadal ahaana iyo si kalaba la isla garto. Laakiin tan ugu muhiimsan waa in laga wada hadlay, mana aha in qof uu isagu u qaato inuu qofka kale raalli ka yahay arrintan. Afar, ogolaanshuhu waa inuu yahay mid socda oo labada dhinacba isku raacsan yihiin.
Consent is an ongoing conversation and understanding, and it can be removed at any time.
Ogolaanshaha ama karaali noqoshada ama waxa consentiga la yiraahdo waa wada hadal socda iyo isfaham. Markii loo baahdana waa la joojin karaa ama qof ka mid a labada qof waa uu ka bixi karaa. Waxaana runtii muhiima in la xasuusto in haddii qof uu ogolaaday galmood, inaysan taas macnaheedu ahayn inuu ogolaaday fal kasta oo la xiriira galmoodkaas ama qayb ka ah. Haddii qofku uu wax ogolaadana, macnaheedu ma aha inuu mar kasta ogolaanayo. Shan, dadka ka qayb qaadanaya ogolaanshaha waa inay yihiin dad maskaxdoodu ay joogto. Miss Benley ayaa sharaxaysa in haddii qofku hurdo ama khamri ama maandooriyo cabbo, uusan ahayn qof gaari kara go'aan ogolaansho. Waxay intaa ku dartay in fahamka shantaas qodob ee aasaasiga ah ay dadka ka caawin karaan hagaajinta xiriirada dadku ay leeyihiin.
Consent should be a core part of any healthy relationship. Learning how to set boundaries.
Ogolaanshaha ama karaalli ahaanshuhu waa inuu xudun aasaasiya u noqdo xiriir caafimaad qaba. Waa in la barto sida xuduud loo kala samaysto, loona filo in la fahmo oo la maqli karo qofka markuu maya yiraahdo, ama kelmad kasta ama calaamad kasta ama luqad jireed muujinaysa in qofku uusan raalli ka ahayn inuu wax sameeyo. Taasina waxay lagama maarmaan u tahay xiriir kasta oo caafimaad qaba. Alex Cow waa qareen difaaca dadka dembiyada loo haysto oo fadhigiisu yahay Sydney, aadna ugu ololeeya wacyigelinta bulshada. Wuxuu sheegay in khibraddiisa sannadaha badan uu soo arkay inay jiraan baahi loo qabo waxbarasho iyo wacyigelin la siiyo dadka soo galootiga ah ee dalkan ku cusub oo aan wax badan kala socon ama ka ogeyn karaalli ahaanshaha Australia ama consentiga waxa la yiraahdo marka laga hadlayo isla seexashada.
Majority of my clients are immigrants. For instance, their understanding of relationship or marriage, sexual relationship are very...
Macaamiishayda intooda badan waa dad soo galootiya. Tusaale ahaan, fahamkooda ku saabsan xiriirka ragga iyo haweenka iyo guurka waa mid aad uga duwan tan dalkan looga dhaqmo. Fahamkooda in qofku markuu cabsan yahay uusan wax ogolaan karin, wax badanba kalama socdaan ama kama yaqaanan, ayuu yiri. Wuxuu sharaxayaa sida dadka qaar qalad ay uga aaminsan yihiin karaalli ahaanshaha iyo sida dadku uga falceliyaan xaaladaha kala duwan ee ay la kulmaan.
One suggests trauma may affect people very differently, which means some people may show obvious signs of emotion or distress.
Well, aaminsan yahay in dhibaatada dhanka maskaxda ee dadka ku dhacda ay dadka siyaalo kala duwan u saameeyso, taasoo macnaheedu yahay in dadka qaar ay ka muuqdaan walaac ama wareer ama dhibaato kadib markii falgaboodyo lagula kacay, halka dadka qaar kalena aysan waxba ka muuqan ama dhibaato aysan ka muuqan. Wuxuu intaa ku daray in qalad kale oo la aaminsan yahay ay tahay in haddii qofka ay isqabaan ama xiriir ay lahaayeen aadan u baahnayn inaad ogolaansho ka hesho. Waxaa jira macluumaad badan oo ay dadku heli karaan si ay isku baraan waxa ka raalli ahaanshaha ama konsentigu uu yahay oo luqado kala duwan ku qoran. Miss Benley ayaa ku dhiirigelinaysa dadka inay la socdaan olole loo bixiyey Consent Can't Wait oo ka mid ah macluumaad dowladdu ay u diyaarisay in dadku si fiican u fahmaan ogolaanshaha ama ka raalli ahaanshaha.
If we don't know enough about consent or we don't feel confident in our understanding of consent,
haddii aynaan aqoon nagu filan ka haysan ogolaanshaha ama aynaan kalsooni ka qabin fahamka ogolaanshaha, sidee baan uga fili karnaa dhalinyaradeennu inay fahmaan, ayay isweydiisay. Waxay ku talinaysaa in dadka qaangaarka ah ay iyagu bilaabaan oo si buuxda u fahmaan ogolaanshaha si ay iyagu u hoggaamin karaan una taageeri karaan jiilalka da'da yar. Haddii adiga ama qof aad taqaan lagula kaco falgaboodyo ama rabsho qoys, wac lambarka 1800 respect ama 1800 777 732 ama lambarka lifeline oo ah 1-3-1-1-4.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.